noma inuzongenzela uzomnika uzothithatha ngokwakho. Yebo Jehova ushilo Absalone. Hey, wathi qala noma yintoni uthathe by fire by first. Waphinda washuthi khoya. Wathi qala noma yintoni uzakwenzela kuba wena unikiwe ikhunya ke.
Unikiwe ikhunya ke.
Unikiwe
The devil is a liar. The devil is a liar.